That I had the body, body with the body that belong to me.
Kwa kichwa yako nini ninaendelea.